Yeah, but peeps not a delula. Young girl,
Jeff.
Remember
Calvo, I got two chicks, I love them all. The beautiful overall, one from Karen, Namuita McLaren, Mungine Islando, Toto Adando, Clare na Fui, Happy Kima movie too. Kizungu mingi na ocha kwao mwingi, Nampenda juharingi, Hani sumbuwangi, na shida shida nyingi, Budake pesa mingi, friji chakula mingi, designer kila aina, sazote ma text na nimesi, hapo next, Magero chick naye, yo penda reggae, inampanyege. Na mazege zege tatu jina yangu left side kwa matiti miumpandishanga kreti masaza miti sio kibiriti lakini anaseti shopping marikiti hatambui botiki
Athina Amina
mademu wa kibabi
siwafahamu jina
mageto ni maina
afanane na mjina
mababi ni mamini
ujube ni Sarafina
na wapenda wote na wapenda wote na wapenda wote
Kabla ni mchote nilichekesha manoti Ngoja ni kaokote ndio anipige tero Akapata zero, mtoto madashiro Ana madent, lazima ni mgero Nilimsero juwali ni bamba baro Tebu msoro, huyu mroro We silver magoro na yua kula mei kwa baro Yua enda toy na karo, na mpendia hizo njaro Teke kasubaru, yua penda bone marrow Lakini si mtaro, na mlinda kakifaru Hapendi mambaru, hakuli manyaru Bibi babi, hako sangi rugby VVIP kwa ile show ya crispy Kwenye maselfi na msewa wasafi Kila place tukienda kukona wifi Akienda happy ya dungi chupi Yofuga paka, pia papi Dildoli ya nazo sijui ngapi Pampers, no nappy Ana compass ajue niko wapi
Madi wa kigeto,
Athina Amina
Mademu wa kibabi,
siwafahamu jina
Mageto ni maina,
afanane na mjina
Mababi ni mamini,
ujube ni Sarafina
Na wapenda wote, na wapenda wote Na wapenda wote Na wapenda wote
Lakini na wapenda wote